didi.
Woo. Mahadi.
Didi. I'll see you.
Nikelele taka. Nikelele taka. Nikelele taka. Nikelele taka. Ah.
Nimesha wapenda na wengi wakaniumiza. Nimesha wapenda na wengi wakaniangusha.
Wololo, wololo.
Oh, nimesha wapenda na wengi wakaniumiza. Na sijui ni yupi mkweli na 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 na. Takae nipenda, moyoni asinieke alama. Takae nipenda, asije vunja zangu sia. Takae nipenda, moyoni asinieke alama. Takae nipenda, asije vunja zangu sia. Niende mbali kama mwana mpotevu, wewe ndio wangu. Niende mbele nyuma juu na chini, wewe ndio wangu. Wewe ndio wangu, wewe wewe. Wewe ndio wangu. Wewe ndio wangu, wewe wewe. Wewe ndio wangu. When I go up and down at the tunnel, my father, you are the one. When I go up and down at the tunnel, my father, you are the one. Najua sijui kuimba, lakini ninajaribu. Najua sijui kuimba, lakini namwimbia Yesu.
Star boy. Yo, wendo wangu we. Hakuna mwingine we.
Au sio?
Aya, maze, wendo we, ya we, wendo we, wendo we, ya we. Umenibeka juu, kaslit ya dema mepotea. Kwa skat, au vipi, hakuna shortcut, hakuna shortcut. Wendo the short man, oh, wendo manze umenikaribia. Ukanibadilisha hizi kisia, ukanivalisha from juu chini hadi kofia. Nikiwa na we sita hofia, so kila siku nitazidi tu kusifu. Ka SOC, umenifaka kitu, kakitu, yo. Napiga hapa ze wote. Kelele takatifu, na kila siku kelele takatifu. Tunazidi tu kumsifu, hata siku ile wakitrai kutuchoma kama jibu. Kututumia madimanga ka Steve-o, yani Steve, ama ni vipi? Bado tuko Steve-o, ama ni vipi? Big up Steve-o, wakubamba.
Yeah.
Hey, ni kelele takatifu, wewe.
When I go up and down at the tunnel, my father, you are the one. When I go up and down at the tunnel, my father, you are the one. You are the one that I love. You are the one that I need. You are the one that I love. You are the one that I need. Pendo wako ni ule ule, hata wapita wa mama.
Pendo wako ni ule ule, hata wapita wa mama.
Pendo wako we, unashinda wa mami. Pendo wako we, unashinda wa mami. Pendo wako ni ule ule, hata kushinda wa soap opera. Pendo wako ni ule ule, hata washinda wa soap opera.
Yeah, your love, hata imeshinda ya mama. Yeah, your love, woo!
Shinda ya bibi.
Iko sawa.
Shinda ya mama kaya ye na baba kaya ye.
Sauti yetu ni mbaya.
It's official. We can do a collab, guys.
Must do a collab.
A deal has been made.
Let me agree.
A deal has been made.